kyene omulongo singo bisero msawo bulamu bwange afuna tabu abadde kyatatuka katera kusula budde kyene omulongo mwagala okufa kabiite wange mpulire mulowooza ddala kyembaddeko kivaako owayite saawe munga tannasonga engeri gye mwagala wagwanidde kuwondera ekyokulaba nga n'ekyo kyotayinza ne mugumu muye mposa okugjako obubenje nze yangumya bwe yamala abalenzi nze gyali anoonya olwafuna n'awummula twaba tuna ng'abawala yabandisa ne bwekuba omusanvu nga ndowooza ensajjeeka nange mpa wamuka ekiro mbatta nsejjere envuga mmotoka mpaka wa mulongo serungi gyonsanze ndi omumpuubadde nina omulongo wange yansuubisa okukya kano kootuusa olwongera obbeesabeesa nga bwekunyumiza ebingi ebifa ku mulongo jimeo nafunye ekiraba okuva ewa katonda kyenali sisubira nakimpa nga atasaaga wano obukyambadi wakasijja kuwenga olukaggalo jyeneewo njagala tuba abafumbo esuka nanjagala nnyo omulongo wange abatayiza bigambwe ne batandika ttabaala kyokka abantu baakuna okubulwa emirimu kyekibalingizisa ettumi mu binaabiro mwoyo omwagalidde ki mukazi wattu emirembe gy'okusaasira abameka baleseewo mulenzi mulungi naye akasattiro kumbe kwe beetulu batagendera ku ŋŋambo kale abakyala baakuna nnyini abafumbo beepakiranga ne bamulumbayo omulongeeka ne bamumatizanga bw'atajja kufumba bajaganyiza nnyo nnyawaabuza emirembe ono yaganye nti anfiirako omulongo obutafaanana ng'atinnalunga gwe bandesa kyebaali baagaliza embasi mwana wange kyemuyagalo yasuula twalaba omumwenjokuwe gebeewoyo akyasinza okuba bwe mbeera nze zenjagalira ddala tamanyi kuyomba bwemba ne kyemusobeza gime tasimba ampita mu mpola mukwano n'ategeeza tibino biriwo ebityate nga mwenya waayogeredde awo wabikomya nga abikaddiya temukuyita okutijja wamula omulongo gemeewo yabasinzeeko walukaggaabo bendabye gemeewo yakyasinza okukuba omwambalo olyanyambalira nga nno neemanya okujerega katonda yamuwunda tannaba kukoowa yamutetenkanya nnyo nnyo yajjula ebisaanyizo waliwo olwe yasituka gy'okunfuwa twalimu aperandi nga tututteyo ebidongo eyali abayimbira neewuunya kuba bavaako ne batunuulira omulongo mwana w'abagagga tebali abaguuda taata waakolera lwana mu komasha bankemu ye mmane gy'ataasula muyenga neggemeewo alina kolola kikumi aginyola bambi akyali muto nnyo naye alowooza pulaani zampa za kikulu za kuzimba wuuna zze serunjo gye bakuwa omwenge omugagga wange kaatuuse tunasula mu matu abagimeewo wange masombira ekimyanso kayululubera kulika ekkubo bali batya abakadde mbadde ntiddemu nti wafunye akabenje ogenze n'ova mu mmotoka muntu wange nenjagala nkuba akalulu maama kwe kubulira n'ojja otambula ng'okiraka atalinnya nze nnyumirwa nnyo embeera zo za kimejja jjukira abennakugamba
nsinoj'a
nsekereramu obulamu mbutambuza ntya yagala nnyo nkola ebinaakusanyusanga nasooka nonnayero ne kyeyakuuta tuve mu bintu by'ekitoggemeewo boddayo ewaka tegeeza ku bakadde weveemu ng'amira ku nsanafu leero tiwaliyo gwe nfunya njagaliza obufumbo obagambira ddala nti mafiya seefa simaati omudongo enzaalwa y'ekinyerere ndi muganda b'oluggya lw'amawule bwe babuuza ekikakabasi atutwala kali bageetalo kirya kibadde genda kukuŋŋaanya bonna wana abadongo buli omu ayimba ebifa ku bufumbo ogyolaba emirembe egiribaawo mu kidaala ze mbadde nsigadde yewaka omuwulu nga sigira mufumbi onfunye wa mulembe mu bidduka nali njo ya korona kyanda zimbukidde mu nisaani kwatulondi wanyu bajja kuwera biringa bitambo nti olubatemba kwe kukala bwekyoli fokasi tokimanyi mulongo olumwanga omuntu ekibengeeza nsalwa bwe batwogerako yatannatonja ku nsi olaba bageraageranya n'embuto ezitannaba ebbula ly'emboozi nga bali ku mwenge bawanuuza ku ntuubite luno lw'abalongo weewale nnyo abantu nga twemukyengera bajja bamwenyereketa olw'okulya n'olugambo musaawa y'ekyeya be bakuba empapula teyali yeewagooli yaseeredde n'agwa lwe naliko obulungi nga bampaana wananga nyaba ne neegabula nga sikimanyi kitegeera jjuzi wano nga funye agazibu lwe naliitanga bannanga lwe bankuba akalimbo kale bw'obanga okwana ddiya mulondo mumeeme yo munda okkirizanga mu matono ddala bw'oli nnyamadaala bw'oleka eno wansi balijaganya nnyo lw'oli waluka eyo n'ogwa nsubira ogenda kuddanga omaze obbagamba ku kyokuba abafumbo mulamba abazeeyi baffe lekansabe essaala erinyini katonda biru gye tugoba gitutuuse kutuuka mu ddembe
www.djericom.com